Yani bona takoma watapale wananaga walova mia migoma we kama bila kandanda kichu ya tabwena kweta kwena koma wapisani na yona bata isoma isoma ona bata isoma wevaria na yona bata isoma wana kwata isoma
kuni baba kama bibi wodi zeni jikome wazalini wana figia speji baka na dreamba siye basi wodi zeni jikome wazalini wana figia speji baka na dreamba siye. Shada kuliko kulangada ruka kisiki na mekanyaga miba haina shaka ta siku ya pasaka sikika siye tuka kaseya na kudaka unafanya so unakimbiri ya chaka
twende wajama wasuguri hawasuguri bila kuwasuguri hawasuguri ona na washamba wote wale wakipia ona na washamba wote wale wakipia wajama uliposhika
Shikufa
awanangu wa manembo msambalaoni awanangu wa goli moja awatoto wa mpigwe watoto wa kipera kola watoto wa mafete
wea sante
wea gauche
watoto wa panya pulisa
awanangu wa silika na muziki
awatoto wa nakwata
wea shuleshi
wea kila
ana kusalimia direct ya chance
wea.
say.
Sito Baba.